The clock is ticking as I stumble and fall. I'm alive and kicking. I try to please you each day and every day. I try to hold to myself. Oh, but the temptation is so strong. Yeah, so hold my hands. Yeah, I wanna rise up to the cloud. Yeah, teach me how to pray. I wanna be close to you.
Nakuja mbele yako mola nipoke. Najua nimekosa na naomba nisamehe. Ya dunia kuniongoza maulana ya keme. Mabaya nimefanya na nikarudi nyuma. Kujikaza kama meno, maisha ni kama chuma. Kushindwa kutafuna yamekuwa tu magumu. Sitaki kuwa mende mwisho wanipige dumu. Najua mikono yako inaosha hizi dhambi. Nafanya matendo yako kwako nimejenga kambi.
Kicha jamii nikauliza mko wapi, safari ni ndefu hadi nauliza ni saa ngapi, maovu tumefanya hadi nauliza tuko wapi, watoto tunateseka juu ya makosa za wazazi. Mola naomba msamaha, wajua nimetoka njia zako. Shame na fever zimenijaa na nyenyekea, safisha roho yangu, lead me close to you, make me clean, nikukaribia niwe kama mwanao ewe baba.
Na kwako tena si uvivu, sitaki iwe gori kakelele takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana twa kusifu. Kwa jina la Baba na la Mwana twa kusifu.
Say no more.